Gojara ese Umocho ure sesa Tuagurutze dufata nyintampe Umungwe numurake Tvawe na mateka Turikumwe kidusa subira nyuma Ubikisa kishi irachaza Iyo dufata nyiji mitima Turibamwe gambo kamizi Tungomeje kuraku wanda watu Turikumwe Kabanya rwanda Dushize hamwe Dufite ego Sigari nyuma, turi kumwe mu nzira Inzozi zacu ni mambo, ubumwe buradutwara Twese hamwe, fatanyije amaboko Duharanira iterambere ridashira Tubatse amahoro, umusingi w'urukundo Dukomeza kubungabunga umurage wacu Kandi aho tugeze Agatangaza Buri wese afite uruhare rwe Ibi byiza byinshi birachaza Iyo dufatanyije imitima Turi bamwe nka mbogamizi Dukomeje kubaka Rwanda rwacu Turi kumwe n'Abanyarwanda Dushize hamwe Dufite intego Boku wa kesho heza Turi kumwe Nabanya rwanda Dushize hamwe Dufite intego Tururu muburi Turi imbaraga Turi kumwe Turi kumwe Kani tuzamba Turi kumwe
on the mix.